Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri w3 radio yacu voa.com. Ikibazo cya Ebola muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje gutera ihindagurika ry'ibintu ku mupaka wayo n'u Rwanda. Tubafitiye rero amajwi turibuze kubagezaho y'abaturage batubwiraga uko bimeze hirya no hino ku mipaka ihuza u Rwanda na Kongo. Ariko ku murongo wa telefone dufite umunyamakuru wacu uri ku mupaka wa Rubavu na Goma, Claude Ganza Munyamagana, abariho duhera. Claude Ganza, uranyumva?
Nakumva neza Jeffrey.
Yeah, urakoze cyane. Rero mu gitondo cya hano arizo saa saba z'aho ngaho iwanyu wari waduhaye inkuru utubwira yuko umupaka waho ngaho Rubavu Goma ufunze, ubu ngubu byifashe bite?
Nkuko twari twabibwiye abadukurikira niko byari bimeze muri ayo masaha, ariko nyuma gatoya nka nyuma saa munani ahashyira saa cyenda imipaka yongeye gufungurwa, haba umupaka mutoya uzwi nka petite barriere cyangwa se umunini, yose irafungurwa. Abantu twongeye gusubirayo dusanga bagenda abava muri Kongo baza mu Rwanda, ndetse n'abava mu Rwanda bajya muri Kongo. Ingendo zari zongeye gusubukurwa nk'uko nakibazo.
Yee, hari impamvu abayobozi baba batanze se bavuga impamvu bafunguye kandi bari bafunze nko urwego rwo kwirinda ko Ebola yakwirakwira ivuye hakurya muri Kongo izaho mu Rwanda?
Ntacyo ubuyobozi bwigeze butangaza nyuma, keretse mbere ya saa sita nibwo twari twavuganye n'ubuyobozi bw'akarere batubwira ko ari mu buryo bwo kwirinda cyangwa se gukumira kugira ngo icyo cyorezo cyamaze kugaragara mu mujyi wa Goma kitaza kwinjira mu Rwanda. Gufungura rero n'ubundi icyorezo kirahari, ariko nta yindi mpamvu bimeze batanga cyangwa se icyari cyatumye babihagarika, bakaba bahise bongera kureka ingendo zigakomeza. Ntabwo bigeze batangaza mu by'ukuri impamvu yabiteye.
Iryo hindagurika rya hato na hato ntabwo ryagize ingaruka ku bucuruzi hagati y'ibihugu byombi, ku buryo wenda nk'abanyarwanda bafite ibicuruzwa hariya muri Kongo cyangwa abanyekongo bakorera mu Rwanda batangira kwikandagira bakavuga bati ejo cyangwa ejo bundi bashobora guhita bafunga, bityo bikagira inkomyi bigira ku bucuruzi?
Nibyo abantu nyuma ya saa koze kuganira bavuga bati ubungubu baradufunguye byiza, ariko ntabwo tuzi niba biza gukomeza bafunguye cyangwa se niba bongera gufata icyemezo cyo kuba bafunga. Na bamwe twagiye tuganira basanzwe bakora imirimo muri Kongo bavuga bateze ndamutse nambutse na ejo nibwo ngasanga bafunze byagenda bite. Urumva hakirimo akantu k'urujijo mu mitwe y'abantu bibaza niba ufungwa koko cyangwa se icyemezo cyo kufungura noneho kigiye kugumaho, ibikorwa bigakomeza gukomeza nk'uko bisanzwe. Urabona ko n'urujya n'uruza ku mipaka cyane cyane ku mupaka mutoya wambukirwaho n'abantu benshi byabaye ruke cyane, bishobora kuba wenda byatewe n'uko hari abari bahageze mu gitondo basanzwe bakorerayo imirimo bakaba bamaze gusubira mu ngo, baba bataramenya yuko mupaka afunguwe cyangwa se bakanareba agasanga amasaha yakuze ibyo basubizaga batakibona ngo babijyaneyo. Ariko ahari nko ku munsi w'ejo cyangwa n'iminsi ikurikiraho birashoboka kuri izo bakongera nk'uko byari bisanzwe.
Naho iryo hindagurika ntabwo ryaba ryabaye nk'iri koma mu nkokora abakozi bo mu nzego z'ubuvuzi cyangwa se za Minisiteri y'ubuvuzi bakora nk'ibikorwa byo gupima abantu binjira n'abasohoka, ibintu byakomeje nk'uko bisanzwe cyangwa hari igihinduka kigaragara kijyanye n'ingamba zari zarashyizweho mu gukumira Ebola?
Ubuzima baba basanzwe bari ku mupaka bafite utuma cyangwa se udusikanaz bakoresha batunga ku mutaya w'umuntu ku buryo rwashobora kugaragaza temperature cyangwa se ubushyuhe bw'umuntu. bakomeje gukora nkuko bisanzwe haba uburyo bwo kuba abantu bajya gukora intoki mbere yuko binjira mu gihugu cyangwa se bava mu kindi ibyo komeje bisanzwe ubwo mbere ya saa sita nibwo bitakorwa ariko ubu ngubu mu masaha makeya yitegura amasaha y'umugoroba gahunda zakomeje gukorwa nkuko bisanzwe.
Claude Ganza Munyamagana, turavugana uri Rubavu ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turagushimye cyane, ukomeze udukurikiranire uko bimeze, nihagira igihinduka urabitugezaho natwe tubigeze ku bakunzi b'ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane mutabona.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira hano Washington DC. Reka noneho tumanuke gatoya tujye ku mupaka w'u Rwanda na Congo none kuri Rusizi hana imbibe ni Bukavu, naho tuhafite umunyamakuru wacu Temistocle Mutije. Muranyumva?
Yego ndakumva Jeff.
Yeah, urabyumvise rero twari turimo tuvugana na Claude Ganza Munyamagana hariya Irubavu atubwira ibintu byagiye bihaba ifunga n'ifungurwa ry'umupaka. Wowe uraho ngaho Rusizi, urabona uko urujya n'uruza rw'abantu rumeze, hari ibyigeze bibaho ngaho nk'uko bivugwa hari igoma?
Oya, hano urujya n'uruza rwa rusanzwe hano ku mupaka wa Rusizi ya mbere, urujya n'uruza rwa rusanzwe abantu bambukaga nakwibutsa ko uyu mupaka wa Rusizi ya mbere ukoreshwa nibura n'abantu barenga 10,000. Aha ngaha rero ho nta gufunga kwabayeho, abantu bakomeje barambuka bisanzwe kugeza no muri uyu mugoroba. Guhaba hari abambuka bakeneye gutaha bava mu Rwanda bajya i Bukavu, abandi bava i Bukavu baza mu Rwanda, nta kibazo cyo gufunga umupaka cyabayeho.
Ye, ariko iyo abaturage bumvise ibirimo kuba hirya no hino ngaho ngaho igoma ikibazo cyabaye cyabari abantu banduye, ntabwo bitera nk'ikintu kigihagarara mu bantu ku buryo bavuga bati ejo cyangwa ejo bundi natwe bishobora kutugeraho?
Impungenge zo ntizabura kubera ko hari n'amakuru yavugaga ko umurwayi uheruka kwicwa na Ebola yaba hari mugenzi we bari kumwe waba warambutse ariko akazi Bukavu anyuze inzira y'amazi akoresheje inzira y'ubwato. Ubwo rero impungenge nk'izo zo ntabwo zabura, nakubitako no mu nkuru duheruka gukora tuvuga ku ngamba zikomeje gukazwa kuri uyu mupaka wa Rusizi mu bijyanye no gukumira indwara ya Ebola. Abaturage n'ubundi batubwiye ko bafite impungenge z'abantu babo bambuka banyuze mu mipaka mu hantu hasanzwe ibyambu bindi bitari aha ku mupaka. Impungenge rero ntabwo zabura, birumvikana. Hari abafite impungenge yuko hashobora kugira abambuka baba baturutse yaba muri ibyo bice bya Goma cyangwa se baturutse n'ahandi bakaba bakwinjira bavuye Bukavu bakinjira mu Rwanda baranduye Ebola. Ariko kugeza ubu nta kese cyangwa se nta murwayi wari wagaragaraho Ebola nk'uko inzego z'ubuvuzi yaba hano mu karere ka Rusizi cyangwa se na hano mu bitaro bya Gihundwe byegereye aha, nta murwayi ntawe uragaragaza ibimenyetso bya Ebola bagaragaza ko bari babona.
Naho ingamba zashyizweho na leta mu gukumira icyorezo cya Ebola kimaze kugaragara mu gihugu cy'abaturanye, urumva hariya hakurya muri Rubavu bakajije umurego cyane, naho ngaho niko bimeze?
Ingamba zo ziragaragara, ubushize navugaga ku bikoresho barimo kuhashyira bindi bidasanzwe birimo kamera n'ubundi buryo bw'isuku. Ibyo bikoresho ubu byatangiye gukoreshwa, yaba uburyo bwo haboneka amazi yo gukaraba ndetse n'izo kamera n'ubugenzuzi, ubona ko ubugenzuzi babukajije bitandukanye n'uko byakorwaga mbere.
Temistocle, urebye ikindi umuntu atakubajije ariko ubona utagenda utavuze, ubona aho ngaho ku mupaka wa Rusizi niba hari igihari mu munota umwe gusa?
Ikindi icyo navuga ku bijyanye n'abantu, hari nk'ibigo nka bimwe byatangiye kwifatira nk'ingamba zabyo. Hari nk'abakozi bo mu mabanki bakira abantu, ubona ko bakira abantu baturuka hakurya. Hari nk'abanki imwe nabonye kw'abakozi babo babahaye uburyo bwo kugira bwo gukora bambaye ga abakozi ubundi basanzwe bakira amafaranga ga zimenyereye mu bakozi bo kwa muganga w'uturinda ntoki mu rwego rwo kwirinda hari ko wenda haba hari amafaranga bashobora kwakira cyangwa se guhura n'abaturutse hasi bya wenda baba bafite ubwo bwandu bwa Ebola bakaba babanduza n'icyo kintu navuga kindi nabonye abakozi baba bimwe hano muri Kamembe muri Rusizi bazi n'ifite ishami hano barategetse gukora bambaye izo zaga mu rwego rwo kwirinda.
Temistokre Mutijima uri i Rusizi ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, turagushimiye cyane kuri ayo makuru tugejejeho. Ukomeze ubidukurikiranire, nihagira igishya gihinduka uraza kukitugezaho, natwe tukigeze ku bakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Ndabashimiye nange Jeffrey.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tugeze ku isaha 12:11 i Kigali n'i Bujumbura. Tujye Kigali noneho, aho inzego za leta zimaze kwemeza yuko zitigeze zifunga imipaka ihuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku murongo wa telefoni ndi kumwe n'umunyamakuru wacu Asumta Kaboye. Asumta Kaboye, urirango amahoro? Turaho. Nizere ko itumanaho riribuze kudukundira. Ndumva umurongo usa n'utameze neza, ariko mukanya ministeri y'ububanyi n'amahanga na ministeri y'ubuzima bavuze yuko batigeze bafunga umupaka ihuza ibihugu byombi. Ibyo bintu batewe n'icyo kubitangaza, kandi abaturage hariya bivugira ku mupaka wa Rufunzi?
Ibyo minisitiri w'ubuzima cyane wafashe umwanya munini wo gusobanura icyo kibazo, avuga ko nta mupaka w'igihugu ufungwa, icyabaye ari ugutinza abantu babasobanurira ubundi bw'indwara ya Ebola. Yemwana basaba ko bibaye ngombwa batana kwambuka bajya Goma, ko nta mpamvu yakujyana mu rupfu urwibona. Baravuga bati nubwo mwaba mucuruza mwabireka mugakomeza mugasohora izina mugategereza igihe cy'ukwezi z'amezi abiri kugeza ubwo ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS yatangaza ko nta Ebola ikiri muri kiriya gihugu cya Congo. Icyavuzwe rero ni uko bavuze ko batigeze bafunga umupaka, ahubwo ari ibisobanuro bikomeje babwira abanyarwanda kudakomeza kwambuka nta mpamvu.
Noneho rero ubanza bitari byumvikanye neza Sumta, kuko twumvise abaturage babwira Ijwi rya Amerika ko bafunze bakababuza kugenda, abanyekongo bakabareka bakagenda, ariko abanyarwanda bakababuza. Ndetse na presidence ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yemeje ko u Rwanda rwayimenyesheje ko rwafashe icyemezo cyo gufunga umupaka. Ariko mukanya twarimo tuvugana na Claude Ganza munyamagana uhari, aratubwira ati barafunguye. No kuvuga ko abantu bafata icyo nk'ukutumvikana kuko ibintu byagenze, cyangwa hari izindi mpamvu zitashyizwe hagaragara na n'ubutegetsi bw'u Rwanda?
Icyo uvuze ni nacyo n'abanyamakuru bazihe buri kanya bavuga bati mu ndoro ya saa sita havuzwe ko umupaka wari ufunze, none birahindutse. Iki cyabaye icyo minisitiri w'ubuzima yavuze, ni nawe bavuze cyane. Nubwo abanyamakuru bavugaga bati tubaze minisitiri umunyamabanga wa leta ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga, ariko minisitiri w'ubuzima akaba ari gusubiza kenshi, ni nako umunyamabanga avuze ati mureke minisitiri akomeze asubize. Yavuze yuko gufunga umupaka bifite ukuntu bikorwa, bigasinywa, bikavugwa n'abinjira n'abasohoka bakabishyiraho umukono, ko rero ibyo bitigeze bibaho. Ko ariyo mpamvu bigomba kwemezwa, bigomba gufatwa ari bimaze gutangaza abanyamakuru muri iki gice
Asumta Kaboye, turavugana uri i Kigali mu murwa mukuru w'u Rwanda, aho wadukurikiraniye ibijyanye ibyo batangaje ku ifungwa ry'umupaka hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umaze kutumenyesha yuko utafunzwe nk'uko ubutegetsi bw'u Rwanda bubivuga. Turagushimye cyane, ukomeze udukurikiranire ibikomeza kuba ibihinduka cyangwa se andi makuru, natwe tuzageza ku bakunzi b'Ijwi rya Amerika. Urakoze cyane Asumta. adijwe rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Reka noneho tujye mu Burundi, aho ubukene bw'amazi mu mujyi wa Ngozi buteye ibibazo bikomeye abaturage baho, bakaba bavuga ko bajya kuvoma amazi mabi akaba ariyo bakoresha, bityo bakaba bahangayikishijwe n'ikibazo cy'uko bashobora gukuramo indwara zikomeye zishingiye ku mwanda. Desire Hatungimana. Ubuhanga bw'ibyuma rero ntabwo birimo bigenda neza, muratubabarira, nta usezerana n'ikoranabuhanga. Reka iyo nkuru ya Desire Hatungimana tuze kuyibagezaho mu masaha ari imbere. Twari tubafitiye kandi n'indi nkuru y'urubyiruko rugera kuri 2007 rwaturutse mu bihugu bitandukanye bya Afurika. Uyu munsi bashoje amahugurwa y'ibyumweru bitandatu hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri gahunda igamije kubaha ubumenyi mu byerekeye ubuyobozi bw'ejo hazaza. Ni gahunda rero yitiwe President Nelson Mandela, yanatangijwe na President Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka 2010. Bamwe muri ayo mahugurwa rero mu kanya bari bamaze kuvugana na mugenzi wacu Edi Rwema mu kiganiro muri Sanga, ariko nk'uko mbibabwiye ibyuma ntabwo bitubaniye, ntabwo dushoboye kubagezaho ayo makuru yose twari twabateguriye. Turaza kuyabagezaho mu makuru yacu ataha. Dushimire mwe mwese mwaduteze amatwi, inshimire na bagenzi banje twafatanije gutegura amakuru. Yarahagarariwe na Etienne Karekezi, naho jyewe mwumva kuri mikro ndi Jeffrey Mutagoma. Ndagira nti muramukana amahoro n'amahirwe. mukomeje gutega amatwi ni radio ijwi rya Amerika yumvikanira hano i Washington DC mu kanya rero nari nasezeye ariko ndagarutse kugira ngo tubagezeho inkuru n'abasezeranije ikiganiro mugenzi wacu Edi Rwema yagiranye na banyeshuri bamaze ibyumweru bitandatu hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Nitwa Jennifer Batamuriza, nigaga ibijyanye na public management muri kaminuza yitwa Arizona State University, ni muri Arizona State. Nkaba ndu umwarimu muri kaminuza mu Rwanda, nkaba nigisha muri kaminuza ya Kigali.
Turi kumwe kandi na Eme. Eme, nawe ushobora kutwibwira wewe wari muri he kaminuza yihe muri here?
Murakoze, nitwa Eme Dushime. I was from Georgia State University.
Ubwo wari muri kaminuza ya Georgia?
Yego, nari ndimo gukora public management track.
Nawe ni ukuvuga ko wakoraga ibijyanye no gucunga umutungo wa rubanda. Mumaze ibyumweru bitandatu hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho mwahahaga ubwenge, aho ngaho muri Arizona ukihagera byakugendekeye
gute? Nago byari byoroshye kubera ko Arizona ni nko mu butayu, hari hashyushye cyane, nicyo kintu cyangoye, ariko ubundi nakindi.
Dushime, wowe muri Leta ya Georgia, aho ngaho ni mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wowe ukihagera bimwe mu bintu byagutunguye cyane ni nk'ibi?
Nibijyo.
Bijyanye no kurya.
Naringumbye isombe ariko with time I adjusted.
Hanyuma tugaruke kuri wowe, ntago watubwiye mu Rwanda ukora iki?
Rero mu Rwanda njyewe ndi tax advisor muri KPMG.
No kuvuga ko uri umujyanama mu bijyanye n'amatagisi n'imisoro.
Yego, yego.
Ukabukorera ikigo KPMG.
Aha.
Ni ikigo mpuzamahanga kizwi mu bijyanye no kubarura imibare.
Yego.
Turi kumwe kandi n'undi mutumirwa nawe ukomoka mu gihugu cy'u Rwanda. Nawe mukanya turaza kumuha ijambo kugira ngo atubwire uko yageze hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ese bimwe mu byamutonze ni nk'ibiki? Friday James, ikaze muri studio za radio ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane, nishimye ko ndahangana.
Yego. Bagenzi bawe turi kumwe hano bari bamaze kutubwira za kaminuza bagiyemo, hari uwagiye muri Leta ya Arizona, hari uvuye muri Leta ya Georgia, wowe waruri hehe?
Nje nari ndi muri Leta ya New Jersey. New Jersey nkaba nari ndi mu mujyi bita New Brunswick.
Niho
nari merereye.
Ubusanzwe wowe mu Rwanda ukora?
Nkora mu itangazamakuru, nkora muri Rwanda Broadcasting Agency cyangwa se RBA mu magambo ahiri.
Wowe nk'ikintu cyagutonze cyane ni iki?
Si cyanonze cyane ariko cyashimishije ni iterambere mu bijyanye na n'inyubako. Hano inyubako, imihanda ni ibintu byashimishije, nabonye bikanera ishyaka no kuvuga n'iki gihugu cyateye imbere. Icya kabiri ni uburyo ubucuruzi bwo kuri internet cyangwa kuri murandasi buteye imbere. Naho ku bijyanye no kunonda, navuga ko ibintu byose barya babirimo imigati n'ibyatsi. Ni imigati n'ibyatsi niko kurya mu buryo bwiza nyine, kugira ngo utaza kubyibuha birengeje ibikenewe. Ariko imigati n'ibyatsi bya buri saa sita mu gitondo na nijoro hari ukuntu bitaje neza. Igihe kinini cyane naritekeragaho, twari turi nitekeraga umuceri nkashyiramo utunyama, ibintu bikagenda neza. Ikindi, ubushyuhe hano ntabwo ari bwa bushyuhe bwo kuvuga ngo harashyushye kubera izuba, hari icyuka
mu mubiri.
Icyo cyuka rero gisa nkaho gikura n'amakushe ku ruhu rwose, wumva yuko hari ikintu kigiye kuvaho, hakaba ari ubushyuhe n'icyo cyuka.
Hanyuma bagenzi bawe bari bambwiye ko mu byo bize hano ni ibijyanye na public management cyangwa se gucunga ibya rubanda, wowe ibyo wize ni ibiki?
Njye nari muri gahunda ya civic engagement, ibyo nkora bijyanye n'ubuvugizi cyane cyane ku bana b'abahungu, kugira ngo barusheho gufata inshingano, kugira ngo habashe kubaho igabanywa ry'abakobwa batwara inda zitateguwe. Hari byinshi bivuga ku bakobwa, buri gihe abakobwa nibo usanga batungwa gatoki, ariko nta muntu ugifata intambwe cyangwa se inshingano ngo avuga ati ariko abasore bo babigishijwe n'indu bakurikirana mu gihe bagize uruhare mu gutera abakobwa inda, rimwe na rimwe nibanakurikiranwe cyangwa se nibinigishwe, kugira ngo abashe uburyo bufatika kugira ngo icyo kibazo cyangwa kibashe kugabanuka muri sosiyete, niko nabyita.
Batamuriza, rero mugeze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muhamaze ibyumweru bitandatu byose, ibyo wize ni ibintu waruzi cyangwa se hari ibishya kuye muri ayo masomo ugiye gusangiza abandi banyarwanda igihe uzabutashye mu gihugu?
mu byo naje kwiga hano naje kwiga ubuyobozi nasanze ari ibintu bifite umumaro mwinshi cyane no kuba twavuga imbere y'abantu n'ibindi byinshi twize bwari ubwa mbere mbyize kandi nzabikoresha mu gihe nzasubira mu Rwanda
dushime twisegure kuwumva ijwi rya Amerika ko watubwiye ko ikinyarwanda kikugora ariko uraza kugerageza hanyuma ibyo udashobora wenda bajye ubishyira mu cyongereza mu magambo make cyane hanyuma tubisobanurire abumva ijwi rya Amerika batumva icyongereza ariko mugenzi wawe yaratubwiye bimwe mu bintu by'ingenzi yakuye muri aya mahugurwa ibyo aribyo byose nawe uza muri aya mahugurwa hari ikintu cy'ingenzi wumvaga mu mutima uvuga ngo ndashaka kugera kuri iki ibyo watekerezaga niko wabibonye ugeze muri kaminuza ya Georgia ese ubwo bumenyi wifuzaga warabubonye
yego navuga ko mugiye naje nashatse kwiga ibintu bijyanye na leadership
ubuyobozi
yego kubera ko akenshi nasanze ko I focus on technical knowledge sibyo ariko mugiye naje there's a lot of focus on leadership cyane cyane ibintu bijyanye na design thinking and a strength based approach so ibyo ngibyo navuga ko ari soft skills zamfasha kwigisha ninsubira mu Rwanda byamfasha kwigisha abandi bantu bari inyuma yanjye you know so probably like being a good mentor being a good trainer and being a good leader in my field yeah so navuga ko byangirira kamaro cyane kandi I cannot wait to go back home and implement it.
Nago ufite amatsiko yo gusubira mu rugo kugira ngo ubumenyi ubusangize abandi mukorana cyangwa se abandi bashobora kugufata nk'ikitegererezo muri societe ubamo. Urakoze cyane Aimé Dushime hanyuma Friday wowe uri umunyamakuru hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Amerika ifatwa nka bimwe mu bihugu byateye imbere mu bijyanye n'itangazamakuru nubwo ibyo wakurikiranaga hano bitajyanye n'itangazamakuru ariko ibyo aribyo byose hari ibyo waje ufite mu mutwe kuvuga ngo muri iyi gahunda ibi nibyo nifuza kugeraho cyangwa se nibyo nifuza kumenya wabigezeho
bimwe mu bintu nifuzaga gukora nzahangaha kimwe muri ibyo ngibyo harimo kuzenguruka nkabanza nkareba ukuntu states cyangwa se eta zo muri Amerika zigiye zitandukanye nka New York itandukanye na Maryland ndetse ni Washington DC usanga ubuzima butandukanye n'abantu baho n'imyitwarire bitandukanye ibyo ni ibintu ashaka kwirebera n'amaso naho kubijyanye n'umwuga nkora nari mfite n'amatsiko yo kuza hanga ahubwo narabaye ko naraje ejo dukore n'ibyo kuri televiziyo na internet byose ariko
turaza kubona umwanya nabyo tugerageze
nuko nashaka kuza hanga ndebe uko mukora twumva VOA mu Rwanda ukumva ni ibintu bihambaye biri ku rundi rwego ukaba wumva no kuza muri studio hanga hari ikindi kintu byakongerera no kugiti cyane n'ubundi shimye kuba ndahanga nashaka no kugira ngo nje no muri kwa Trevor Noah nje kureba studio ze uko akora afite
Trevor Noah ni umunyarwenya ukomoka mu gihugu cy'Afrika
cya South Africa ni akora ibintu numva byiza ngize amahirwe yo kuba najyayo ariko ahora ari booked isare ze zihora zuzuye kugira ngo uzabone umwanya w'icoketse rimwe mu kwa 12 ariko nashaka kujya kwa Trevor Noah nze ahanga kuri VOA ndebe nabandi bantu nk'ama company yikorera cyangwa ama societe y'ubucuruzi akora ibintu bijyanye na media ndebe ukuntu bakora amafaranga binjiza nta wamenya burya hari ibintu byishimo umuntu yakwigira hanga cyangwa yanakorera bibaye ngombwa
batamuriza ese ni gute muzagerageza gusangiza ubumenyi mwakuye hano abandi mwashize mu Rwanda cyane cyane mu Burundi bari bavuze urubyiruko rutigeze rugera amahirwe yo kwiga dore ko na President Obama atangiza igahunda ahane n'icyo yaragamije nuko yaha ubumenyi urubyiruko rwinshi kugira ngo mube umusemburo w'iterambere n'impinduka mu bihugu byanyu
nuko